This insert is brought to you by Radio K Pulpit on 7 to 9 a.m. Visit us on www.kpulpit.co.za.
Sodumisa nengelosi kwelo khaya labangcwele ngunikho kapetheni lowo kwi Radio K Pulpit 729 AM. Ukanti ke sinaye emncabeni masimamkele bethunana ngezandla ezishushu xa ephuma apha nengoma emnandi kemnandi. I'm blessed bazalwane. Lengoma olokhu ichulwa nobiculwa ngubani inento yenzayo. Ndisoloko ndiyithetha ke into yokubana ikhona into ekulamaxilongo nalamaculo. Kodwa ke siyayibaleka because noba enkonzweni bekunjani, noba bekunjani na, eke sathi wazulwa ngenxa yam okanye sathi siyakudumisa Thixo, imo iyatshintsha. Masimamkele ke emnxabeni ke molo ekhaya. Ninjani?
Siyaphila khona kuhle bawo usasigcinile, kunjani kuwe?
Inkosi namakhonto. Masibukwamkele enqubeni kwe-Radio K Pulpit. Sinenyweba xa kuphela le ngoma ithi enyweben. Nathi sinenyweba into kokubana sibe kunye nawe namhlanje. Siyambulela ke uThixo kakhulu ngaloo nto.
Yes, thank you so much, Tom.
Mandikunikeze elithuba wethu uzibulisele kubaphulaphuli be-Radio K Pulpit.
Yes, I'd like to take this wonderful opportunity and greet everyone and kale apho kuwe futhi anele nakubo bonke abaphulaphuli be-Radio K Pulpit. Greeting in the name of our wonderful Lord and Savior, Jesus Christ. And buliseke wonke umuntu onimale ngelihle igama lenkosi lo uthethayo ngunikho wakwaphetheni. Amen.
Amen. Amen. Khosixelele wethu kabanzi nje into yokubana unikho wakwaphetheni kubani.
Okay, Abidom Unikho Phetheni was born and bred in East London. Kwi area ekuthiwa kuse-West Bank, khona nje i-area encinci pha eMonti ekuthiwa kuse-West Bank. But I'm based in Cape Town ngoku. Ngokusebenza in ministry, I'm in Cape Town. Unikho Phetheni usindisiwe ke, I'm a gospel musician or artist. Serving also under Uchumane and New Praise. Unikho Phetheni is a solo artist. That's Unikho Phetheni.
Wow, wow, wow. Ngakusixelele mhlawumbi into kokubana phambi koba okanye iqale phi yonke le nto ngoba sibona unikho onentloko emhlophe. Lo mntana wavela sesithi enywebeni, enywebeni. Uvela phi lo mntu? Khawusixelele into kokubana iqale phi nje yonke le nto.
But it's a very long story, but I'll try by all means about this tattoo, but this is chance.
Okay.
Unikho Phetheni, I've been singing ekaweni and then abanye abantwana in Sunday school. But yeah, I'm not sure if it's fortunate or unfortunate, but I've never got a chance pa ekaweni to be just a spectator or to be any other children. I mean, at the first day, the microphone, but come and sing. And I just sang my lungs out by then. So it started by then till now. And Unikho Phetheni, utale siza mani, when you praise him, mbona Unikho Phetheni. And I was also having my shows back then in the days at Cape Town. I think my first show was 2018. My second show was 2018.
Yo, Kosiam.
Yes.
But I'm Maslow, Nico. Yo.
Good Alessia, Nagui Revivals, Nico de Corner. So, Gumdunje, Nico de Corner, but Kyoku, till I decided Uguba, Dangele, this calling, because to me it's a calling. And to me, it's a ministry. Then kengokunda bonba, okay, now it's time for me to do what I'm called for and my purpose in life.
Nikho, abantu bonke baninzi abantu esele bekhona ku music industry and music industry ugcwele kakhulu more especially kwicala le gospel and mhlawumbe wena uza nalo uchintsho phezu kwalento esele ikhona and abantu ufuneke belindele ntoni kuniko
my ministry is very different from okay, ministry is very unique. Let me put it that way, because my ministry I purely pa staging ekubeni ngiculile abantu babusiseka and then iphelele apho. I'm also looking at my peers, because I believe that I am called for my generation. So indlela yam endizoyiportraya ngayo ministry yam is to take ababantwana bangangam and the portray your life works in this wa umncane phambi kwabo, because now they get bored nasecaweni ngokusebekhona, because now we fake, if I may say, ngamanje baxesha le nto yensindiso and siyenza into eserious ibe ngathi into yabantu abadala okanye into ye-worshippers ne-ushers ne-artists enkonzweni and then iphelele apho. But now I am taking it to a dialogue, like everyday life, ibe lifestyle lento yokusindiswa and nalento yokuphila, man, usindisiwe uyintombazana, ingabi into eborayo, ingabi into abantu abadala, but just to take as izinto siqonda zizi fundamentals kuthi as a youth and just have a conversation around those things. So you will find me having dialogues on my Facebook, personal Facebook, on my YouTube channel and so forth. So ulendo ye ministry kom, it's not only singing, but it's to motivate and encourage youngsters to just be strong in faith and stand firm in the salvation.
Wow, all right, ke mphulaphula sekhaya ke usaphulaphule iRadio K Pulpit 729 AM. Sihlele kunye naye ke uMiss Pheteni uNiko igama. Ndiyabona into kokubana kudala siyibona le nhloko emhlophe. Ebane sithi uchumane please bantu bakuthi can register eligama lithi Niko Pheteni ezingqondweni zenu ingekaveli inyweba. Tell us udibene naye xa kundawona uchumane.
Uchumane ngojo, I've been following the guy and his wife, his late wife of course, from very long time. I remember and if you get to Cape Town ngo 2011. I was so fascinated by the ministry yakhe, and but ngelaxesha I was following him at a distance and we make sure that noba andikhokufutshane, but I learn a lot from him. But uThixo wayenza inyweba nethuba loba ndidibane naye in 2018 when I was doing my launch, before I was doing my launch. So I presented my case to him and I just sent him an inbox on Facebook and I was just trying my luck, because I know ba inboxes like it's flooded kuba engumuntu on experience engaka kule industry. So I was just trying my luck and I was presenting my case to him, but look, butuam, I'm this a young lady and looking for this in this industry, so can you please help me out? By the grace of God, we responded, and he was willing to take me under his arm together with his wife, and so they became my mentor. After that, they became my parents. After that, they became my everything. So uthixo nje wandenzela inceba for me to get umntu and izo under his umbrella.
All right. Ngenxa yamaxesha kuzawunyanzeleka into yokubana sigawule siwarhuqa. Niko enyebeni. I believe into yokubana yi-single okanye yi-EP okanye intoni. Khawusixelele nje ngale ngoma.
Lengoma i-single ebengakhange iplanwe.
Okay.
Not at all, because initially now I was going to do a live recording in March this year. But 2 days after, 2 days before the recording, the corona happened and the lockdown happened. So I had to stop everything. So again, Mr. Kumani Ngojo was having a show. So what decided, and I was given a chance to sing isolo. And so I decided ngolwesine ukuba ngolwesihlanu izaba live recording. Uba, look guys, I'm going to sing the song to a tribute to his late wife.
Okay.
So I sang the song eshowini ingakhangibe single. But after the show, abantu I got inboxes from abantu got blessed by this song, abantu got delivered by this song, and abantu was so demanding of the song. So I was pressured to do this song as a single because it was out of our hands because it was out there already and abantu bebeyifuna. So I had to do this single. Of course, ibili guys like any right enough for me to portray myself in gold trouble. So it's a single. It's a single for now, and the EP is coming up early next year.
All right. Abantu ke mhlawumbi ke xa beyifuna ke le ngoma bangayifumana phi? And xa unikho naye mhlawumbi bemfuna because ugovernment noko ngoku uvulile noxa kavulanga kakhulu kodwa unyenyisile into kokubana abantu bangakwazi ukuba ngaba ba fellowship xa bekufuna bangakufumana phi and kwaye ingoma le bangayifumana phi nayo.
Ingoma is out finally. It's out ingoma kuizo zonke digital platforms. Uyayifumana ingoma your iTunes, your Google Play, your Spotify, your Deezer. The song is out already. And uniko uyamfumana on Facebook. My personal account is Nico Inche Peteni. And my musical account is Nico Peteni. On Instagram, it's Nico _ Peteni. And if you want to book me, you can email kunikoinchepeteni@gmail.com. And yeah, you're going to get on my Facebook. It's Nico Inche Peteni and Nico Peteni for music page.
All right. Nico, classes of Giega Mshaumi, sitting to Gogbana, Dikenda born a Makasha Manins. I think nobody Vegas being in Gugule, Okanye, Siakwestat, Ogoguvuli, where Okanye Siku stage one. Abantu andazi noba mhlambi baye bacinga bafanele ukubana iTaxi iCorona iphelile na bendike nase taxini ke and then afumane sento kokubana sibabini abe taxini abantu abafake i mask and okwesibini kukhona nabantwana ababini abancinci apha ababamba yonke indawo abazali abavane xhala lalonto leyo. What is your message to South Africa yonke when it comes to indlela yokuziphatha malunga nalo bhubhane?
My message is very simple to everyone out there. I think elixesha lisibuyisele to our sober mind, like our sober minds, and thina I think besihamba ne-hype ixesha elinintsi.
Okay.
But now I think ixesha lapho umntu uyazinziswa umntu as an individual person because now kunyanzelekile ngokuba uzikhathalele like le nto imime basiyayenza like on a daily basis and about you need to wash your hands, you need to take care of yourself, you need to sanitize ibiyinto imime basiyayenza kakade lena even before the corona happened. But now ize yasisinyanzelo to ukubeka isitampu yoba each and every one of us needs to take care of one another and even ourselves. And now I think iyenzwe singathandanga ngexesha. So my message out there is we need to take care of ourselves bethunani. Akho mntu uzawuzaphi azosikhathalela. Akho mntu uzawuzaphi azokujonga uba usafe kangakanani na. And for us as youngsters, thina sinoxanduva lokuba sizikhathalele. Sikhathalele nogogo nabantu abadala even nabantu abancinci kunathi. So thina singabantu abatsha ngase siyenze kwi-extra mile le nto yokuba sikhathalele nosecamkothi nongafaka ngamaski simkhumbuze nongakhanga sanitize simkhumbuze because i-reality fact yoba kukho i-virus apha elizweni lethu and iyabulala guys. So we need to just to take care of ourselves and be safe and sound out there.
Kulo mzuzu umnye oshekileyo siyabona into yokubana epha kumakhaso onxibelelwano into yokubana you are doing very very well and okwesibini siyabona into yokubana niphumile kunye ne-new praise nikwitho ungakusithela nje gqabagqaba into yokubana abantu mabalinde le ntoni na kolu hambo lwenu.
Okay, Siphumile finally sikwitho esixhumane and new praise. So abantu mabalindele likhulu. I think we're going to visit indawo ezimbalwa ezikhoyo at South Africa. To mention few, Umthatha will be Umthatha. Ebizana, we are coming. Ladysmith, we are coming. East London, we are coming. Queenstown, we are coming. So I think umuntu nomuntu makakhangele uba sekuyolipha icala. So you need to make sure that uhlele already, because we will be promoting our new singles, Uniko, Pepeni, Enyodeni, to mention few. Umabuti Sivuyile Soni, Wait on God, Lusanda, Mosia, Jesus a Wonder. So nje lindela mphulaphuli lindela siza kuwe nezinto ezintsha. Amen.
Sisi ngenxa yamaxesha masukuyeke mntasekhaya. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho and on behalf of Radio K Pulpit and myself kunye nabaphulaphuli balenkqubo sikunqwenelela okuhle konke wanga uThixo ngale ngoma ithi enyuwebeni akwenzela inyweba azivule zonke ingcango ungene phakathi wenze umsebenzi kaThixo.
Thank you so much. I really appreciate that. Thank you for having me.
All right. Okay, bye-bye. Okay,
bye. Bye.
All right, ke mphulaphula sekhaya ke ibinguye ke uNikho lowo kaphetheni bethunana thetha kamnandi kakhulu ngengoma yakhe ethi enywebeni ingoma emnandi ngendlela emangalisayo ayibaphulaphula andiyibaxi andiyibaxi kodwa imnandi la ngoma and ibisigqibo iva ngoku isitsho ithi enywebeni and uthi sisi xa ecula uvinde kokubana ikhona lento yenzekayo ikhona lento yenzekayo ndisoloko ndiyithetha ke ndizayiphinda ngoba abanye abantu abazuyiqonda xa ndithi ikhona lento namaculo phakathi ikhona lento semaculweni ngoba uthi nje eke kwathiwa iculo isimo sivesi tshintshe. All right, mphulaphula sekhaya ke make sikhawuleza ke sibaleke sijonge uxolisa kwinana xa esithi yena yu bayacula.
Uyasomhla asiqine umalusi Siyamazi uyasonka asithine umalusi siyamazi uyasonka asithine umalusi siyamazi ayibo uyasonka asithine Oh, my Lord, see, my Lord, see, see, my Lord, 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 see, ukwethu akalali akaseli uhlale nathi imihla yonke
This insert was brought to you by Radio K Pulpit on 729 AM. Visit us on www.kpulpit.co.za.